Let me just welcome all brothers and sisters to this gospel gathering.
Ndikulandira tsone abali ndi alongo kumkumano uku.
We are preaching Christ and Him crucified without compromise, the only gospel, the only message.
Pamene tikulalikira Khristu yekhayo opachikidwa opanda kuonjezera kapena kuphatikizapo umene woti ndiye uthenga wabwino.
In the 2-3 weeks we have been looking from the book of Judges about Jephthah, the picture of Jesus Christ. But today we'll speak about another man who is the picture of Jesus Christ too.
Ndiyetu lero tiyankula za mkulu winaso amene ndi chithunzi-thunzi cha Yesu Kristu.
Job is the man from the book of Job.
Munthu ameneyotu ndi Yobu, munthu amene ndi lankhule za nyerero kuchokeranso mbuku lake la Yobu imweyo.
Let us open our books, the Bibles, from the book of Job, chapter 1, verse 1 only.
Tadzieni tiwezegule mabuku athuwo mu buku la Yobu chapter 1 verse 1 yokhayo.
Job chapter 1 verse 1 starts by saying, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil.
Ndiyetu mbuku la Yobu chapter 1 ilo, verse 1 yamba kuti, panali munthu mdziko la Uzi, dzina lake ndiye Yobu. Ndipo munthu uyu anali wangwiro ndi wongoka, wakuopa Mulungu ndi kupewa zoyipa.
The Bible starts by saying about the land by the name Uzi, that there was a man whose name was Job.
Baigulo, la patikula nkula, za tziko olo chulidwa kuti Uzi, limena kunena kuti munali munthu amene dzina lake ndiye Yobu.
So when they are saying about Job in the land of Uz, it means the whole land of Uz, it was only Job who was the man to talk about.
Ndiyetu akamala nkula za mmene amuthulira baba Yobu mu dziko limene la Uzi, zikutanthauza kunena kuti mu dziko la Uziro munali munthu mmodzi yekha amene amafunika kuyang'adza kapena amene akufunika kutchulidwa baba ndiye Yobu.
So in the land of Uz, the Bible says there was a man who was perfect and upright.
Ndiyetu Bible inena kuti mu dziko la Uzi munali munthu amene anali wolungama, amene amayima wolungama mu dziko limeneli.
Which means among all the people that stayed in Uzi, it was only Job who was perfect and upright.
Zimene zinthu zikutanthauza kuti mwa anthu onse amene amakhala mu dziko la Uzi munali munthu mmodzi yekha amene anali wangwiro ndi wolungama amene ndiye Yobu.
And when the Bible says he was perfect, it means he was holy.
Ndiye Baibulo likamanena kuti ameneyo anali wangwiro, zimatanthauza kuti anali woyera.
Before we proceed, let me just share with you 2-3 things about the attributes and the characters of God.
Kumalotesa napite pakali nkhani imeneyi ndaleka ndikudze mkoni zinthu ziwiri zitatu za maonekedwe ndi chikhalidwe cha Mulungu.
God has got his own attributes and characters.
Mulungutu ali ndi machitidwe ake ake komanso makhalidwe ake ake.
Those attributes and characters will never be found in a man but are found in God only. means he is perfect. God is sovereign. He is omniscient. He is omniscient. He is omnipotent.
Come again.
He is omnipotent. So these are some of the attributes and the characters of God. Sovereign of God, perfect. Omnipotent and omniscient. Now, you can see that the characters of God are of God only, not of the world. Now, the book of Job is saying that Job was a perfect man. But there is no man in this world who is perfect. And the perfect one is God only. There is no man who is sovereign. Is only God who is sovereign.
There
is no man who is holy. It's only God who is holy. So the Bible says Job was a perfect and upright.
Omaru wa Bible ulangu la zuna na kuti yoku anali wangu hiyo ndiongu kantima.
The perfect and upright are the attributes and the characters of God.
Liyadu agoba mugauna, unguiro nipongo katima ugu, nimashidu nima kalidu amu mbazi.
For example, when we go into the book of Romans chapter 3, verse 9 to 12.
Wajisanzu, nika pitambu kulalo, ma chapter 3, nima yagi anayi nipaka na patoro fugo.
It starts by faith. Verse 9. What then? Are we better than the dead? No. In no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. 11.
Wakuchika
amene ndiwoyera, amene ndiwangwiro, amene ndiwonguka mtima.
Yeah, I'm
kuti mubuku ulalo machapter 3 verse yake ya 10 vola nkutazonena kuti monga kunalembedwa kusonyeza kuti izizi zinalembedwa kale nkhani za Ambuyeyo.
We are not preaching a new message, but the already written message of Christ that him crucified revealed in the scriptures.
Ifeso sitikulalikira uthenga wa chitendwayi koma tikulalikira uthenga umene unalembedwa kalekale omweyo ndi umene ukuonekera ukumaonesa tirisiri wovumbuluka m'malemba.
We are not here to justify ourselves by contributing our good works, but preaching Christ and him crucified, the only message, the only gospel, and the only hope of our salvation.
Ifeso sitili pano kuzionesa ife tokha kapena kuzigama tokha nkumaonesa mtchito zathu kuti tilipo mkati kwabwino ayi koma tikulalikira khristu yekhayo amene ndi chiyembekezo cha mioyo yathu.
The same says there is none righteous, no, not one.
Chifukwa verse 10 pakunena kuti monga kwalembedwa kuti palibe mmodzi wolungama inde palibe mmodzi.
While in the book of Job says Job was a perfect man.
Pamene kumukana na mbuku la kumuja akunena kuti Yobu anali wangwiro.
Here there is no one righteous, but not one.
Pamene apapa akulankhula zonena kuti kulibe wolungama inde ngakhale mmodzi.
So you can see that the word of God never contradicts itself.
Ndemukhoza kuona kuti mawu Mulungu sikuti amatusana iwo khayi.
He said that there is no not one who is righteous. It means there is no not one.
Mmene akunenera apo kunena kuti kulibe wolungama ngakhale mmodzi akutanthauza kuti ndiye kuti kulibe basi.
Now when that says that Job was a perfect man, that is not speaking about a man but Christ, the righteous and perfect one.
Pamene akamayankhula mbuku la Yobu muja kunena kuti anali wolungama sakulankhula za munthu ayi koma akulankhula za khristu amene iyeyo ndiye ndi woyera ndi wolungama.
Job chapter 25 verse 4 to 6 says
la Yobu chapter 25 ndimayake ya 4 mpaka na 6 kunena kuti
how then can a man be justified? He goes, or how can he be clean that is born of a woman? So when they say how then can a man be justified with God, it means there is something that can justify a man, but himself, a man cannot justify himself.
Neno akamala mphula apo pamene akunenera kuti kodi munthu akhala bwanji wolungama kwa Mulungu akutanthauza kuti ndekuti kuti munthu akhale wolungama pali china chake pali wina wake amene afunika kumulungamisa osati munthu kudzilungamisa yekha.
If he just said how can he be clean that is born of a woman, it means a man who is born from the woman is unclean by all means.
Ndiye akamanena kuti kodi munthu akhoza kukhala bwanji woyera obadwa ndi mkazi akutanthauza kunena kuti munthu obadwa ndi mkazi munjira ina iliyonse sangakhale woyerayi.
But if the man born from a woman is clean, then it means there is somebody who is clean has come to justify the unclean person.
Komatu ngati munthu obadwa kwa mkaziyo atapezeka kuti iye wakhala woyera zikutanthauza kuti pali wina wake amene wabwera ndi kumupanga ameneyo kuti akhale woyera kumuyeretsa.
We are all born from women. We are not holy on our own, but only when it pleases God to reveal Christ, then holiness come upon us. Is the holiness of Jesus Christ.
Ifeyo tonse ifeyo tinabadwa kuchokera kwa anthu akazi kwa adzimayi wathu kotero kuti ifeyo sife woyera pamaso pa Mulungu ayi koma pokhapo pamene pamukondweretsa Mulungu kuti atsegulire masonkho kutionesa njirayo pamene popo chiyero chathu chimachita kuchokera kwa Mulungu. Mulungu nkutiyeretsa ifeyo ochimwafe.
A man is unholy on himself.
Munthu uli munthu oyipa pa yekha.
This first thing, behold, even to the moon, and it shineth not, yet the stars are not pure in his sight.
Chifukwa 25, mbukula yoku 25, vakunena kuti, taonani, ngakhale mwezi, ulibe kuwala. Ndi nyenyezi, sisiera hapa masopaje.
The moon and the stars will never shine on themselves.
Ndiyebu mwezi ndi nyenyezi, sisimazi unikia, sisimazi walisa baizu zokai.
Which means there is something powerful that has got a right that can make the moon to shine.
Zimene zikutanta wazo kutende kuti pali china chaje cha mpamvu kwambiri chowala kwambiri chimene chikawala chimene chino chimapangisa kuti mwezi woni nyenyezi dziunikire kapena kuti dziwale.
There is no glory in the moon, in the stars, in themselves.
Kulibe ulemu kapena ulemerero kwa nyenyezi ndi mwezi paizo zokha.
If the moon shines, then glory and honor is to the bitter shed right that is shining upon the moon so that the moon might shine.
Ngati mwezi utakhala kuti ukuwala, mweziwo ndiye kuti unafunika ungopereka ulemu wa chinthu chimene ndi chachikulu ndi champhamvu chimene chikuchititsa kuti mweziwo uwale.
Christ is the light that shines in our hearts.
Yesu Kristu ndiye kuunika kumene kumawala mkati mwa mitima mwathu.
In our own we can never shine, but Christ, when it pleases God to reveal Christ in us, then the light of Christ, Christ the light, will reflect in us, and people all will be looking like light. But in our own there is no beauty, there is no shining.
Mwa ifeyo kumulibe kuwala pa ife tokhayi. Koma ngati kutankomera Mulungu kuti pasakuunika kumene kuli Khristu kuunikira mkati mwathu, pamenepo tizawala. Ndipo kuwala kumeneko kumakhala kochita kupangidwa kusemedwa kuchokera kwa Khristu iwo amene waunika mkati mwa mitima mwathu.
How much less man, the sixth, how much less man that is a worm and the son of man, which is a worm.
Verse 6 kuti kopambana kotani nanga munthu ndiye pusi ndiwo badwa ndi munthu ndiye nyongolosi.
In our own we are nothing, but Christ is the subject of our message.
Paise dokhani feti lishapi koma Kristo ekhayo ndiye mutu wa uthenga wathu.
So when we go back into the book of Job chapter 1 verse 1, then it says there is in the Uz, it was only Job who was perfect and upright. It means Christ is the only one who is perfect and upright.
Ndiyo tikamwera buku lija limene tikuyangana buku la Yobu chapter 1 limene yake ya pamene akulankhula zonena kuti iyo panali munthu amene anali wangwiro ndi wongoka mtima, zikutandauza kuti Khristu ndiye wangwiro ndi wongoka mtimayo.
When it says he was upright, it means he was holy in everything, there was no blemish.
Akamene nalo kuti wongoka mtima, zikutandauza kuti iyeyo ndi woyela opanda panga.
While ourselves there is not an uprightness in us, we are very blemish, we are very sinful, we are very wicked and wretched. But when it brings God open to our eyes, then Christ reveals to us and we see the beauty of Him.
Pamene mwaifeyo anthu mulibe chiwongoko chilichonse, koma mmalo mwake mwaife muli kunyasa, muli kununkha, muli kuchimwa, ndiyeni pokhapo pamene mukwankomera Mulungu kuti atipase kuwongoka kapena chitu aunikire mkati mwathu pamene kumwe timakakhala wonguka.
Another thing he says that is within the context of Job chapter 1 verse 1, he says, and one that feared God.
Ndiye chinthu chinanso chimene tikuchipeza mu ndima yomweyo ya chapter 1 iyo akunena kuti ndiwo pa Mulungu.
A man in his own can never fear God.
Munthu pa iyekha sangathe kuopa Mulungu.
Our God teaches us, is the schoolmaster of our self-justification.
Matupi athu amatiphunzisa. Ndipo matupi athuwo ndi amene amatipangisa ifeyo kumadzimva kukhala ndi chilungamo cha ife tokha.
If you can depend in your body, then what you gonna expect is filthiness, is wretchedness, is odor.
Ngati udatuyang'anire pathupi lako, chimene ukhoza kupezako mthupi mwako, ukhoza kupeza nazonena kuti ndi kunyansa, ndi kuyipa basi, ndi uchimo. Ndikuvunda kuli mkati mwa thupi lako.
As we have said that the attributes and the characters of God is that God is perfect, is holy.
Munga mmene ndikankhula pa maonekedwe ndi makhalidwe a Mulungu kunena kuti Mulungu ndi wangwiro, Mulungu ndi woyera.
The characters and attributes of a man is lazy, a man is cynical.
Ndipo maonekedwe ndi chitidwe a munthu, munthu ndi wochimwa, munthu ndi wonyansa.
A man is dead in himself.
Munthu ndiwo yekha ngwakufa.
I remember in the morning I was preaching that never expect good things from a man who is dead before God.
Andikumbukira chidzoja kumama chimene ndimalalikira ndimanena zonena kuti amusayembekezere zinthu zabwino pa munthu wochimwa.
There is no good smell that is found in a dead man.
Nenu kuleta fungo la kuno limene limapezeka kwa munthu wakufa.
If you are expecting a good smell from a dead man, then you are expecting to receive it. But also because that's the only thing that a dead man produces, the stench.
Ngati ukakhala kuti iwe kuyembekezera kumva fungo labwino kuchokera ku munthu wakufa, chimene ukazopezako pamene popo ndi fungo loyipa, chifukwa zimenezo ndi zimene munthu wakufa amatulutsa.
There is nothing good from a man.
Mulibetu chabwino kwa munthu.
A man, a dead man in himself can never do something good.
Munthu umwe yekha sangathe kuchita chinthu chabwino.
If the people that are arrived who never check him and bury him in the sun, then the dead one will never bury himself.
Ndiye tungati anthu amoyo akapanda kumtenga munthu wakufayo kukamuyika kumanda kukamukwira ndiye kuti bazazi ngokhala pamenepo chifukwa munthu wakufayo sangazitengekha kukazikumbira zenje ayi.
And if he derides the people who have got life who never take heed of the dead man, except those people surround us, to run away because there is nothing good from a dead man but on the stage, the bad
old world. Akareka kusadzisa thupi la wakufayo ndiye kuti chimene mukhoza kuchiona pamene popo mapeto ake asakhoza kuyamba kuthawa chifukwa cha fungo loyipa limene likutuluka pa munthu wakufayo.
Now here the Bible says Job was one that feared God.
Ndiyeko apa Bible kulamvula zonena kuti Yobu anali munthu woopa Mulungu.
It's only Jesus Christ who feared God and do according to how the scriptures
komatu mukhoza kuona kuti ndi Yesu Khristu yekha amene ndi woopa Mulungu ndipo ameneyo anachita zonse monga mwa malemba.
When we go into the book of Hebrews chapter 10, says,
chifukwa tikamapita mbuku la Hebrews chapter 10 iyo akunena kuti
Hebrews chapter 10 verse 6 and 7
mbuku la Hebrews chapter 10 verse lake la 6 ndi 7.
Six, it says, in fast offerings and sacrifices,
na sikisa kuti nsendo zopyereza za pfumfu ndiza kwa machimo simuna kundwera nazo.
Here Christ is speaking the little message that the message is himself.
Ndiyemtu apa mbuye akula mkula za kutenga weni weni umena kutenga undiyeyo.
He's speaking that whatever was happening in the Old Testament, the burnt offering, were just the pictures of his body, the pictures of himself, yearly, because he must come, God will never get crazy with the burnt offering.
Abantu akulankula za nsembe zimene zinakhala kukuperekedwa mchipangano chakale zimene zinali chitunzi cha thupi lake ndiye akulankula zonena kuti tsopano chifanizira kuti iyeyo mwini wa chifaniziroyo wafika pamenepo zija zimene zinali chifaniziro zija sizikondweresaso mulungu mulungu sakukondwera nazo.
Sacrifices for sin God has got no pleasure in them.
Sembe yoperekera machimo mulungu sana kondweri nazo.
Masses of people are promoting sacrifices as the means of pleasing God, while it is very far from the will of God. God will never get pleased with a sacrifice.
Anthu ambiri akulimbikisana kumapereka nsembe kunena kumaganiza ngatenda kakhuza kukondwetsa mulungu atapereka nsembezi pamene mulungu zimene zija zili kutali kwambiri ndi mulungu nsembe sizimangondweresa mulungu.
Sacrifices, good work, whatever you do, God will never get pleased with your sins.
Kaya nsembe kapena kuti ntchito zina zake zabwino zimene mukhoza kuzitchula ndi zinzonse zomwe mukhoza kulingalira mulungu samakondwera nazo zimenezo.
That's why in the Old New Testament, when the Spirit of the Lord descended from heaven or on the shoulders of Jesus Christ, he said, this is my Son in whom I'm well pleased.
Ichidwe nchifukwa chake pamene mzimu anatsika kuchokera kumwamba ndi kuima pa pewa lake la Yesu Khristu analankhula mawu atamve kuchokera kumwamba kunena kuti uyu ndiye mwana wanga amene mwa iyeyo ndimakondwera naye.
Christ is the only one whom God is pleased with.
Yesu tu ndiyekhayo amene mulungu amakondwera naye.
The second state, then said I, lo, I come in the volume of the book, it is written of me to do thy will, O God.
Ndipo verse 7 Mwalimbeni chapter 10 akuti pamenepo chinati taonani ndafika pamutu pache pabuku palembedwa za ine kudzachita chifuniro chanu Mulungu.
So the volume of the book is about Jesus Christ.
Ndiyetu mutu wa buku iliri ndi Yesu Khristu.
The subject and object of the book is Christ only.
Yesu Khristu yekha.
I remember when I was in Pentecostal, when I'm reading the Bible, I was thinking that there is many subjects whereby I can pick from the Bible and start preaching to the people. I remember some other times I was saying that today we'll be preaching about faith, and I want to teach you how to have faith. Today, I'll preach about holiness, how to be holy before God. I even continue today, I'll preach about rapture, how can we prepare so that when the time of rapture, we shouldn't be raptured with God.
Nimafika Romani na tunakulelo, nikalikira za kwadulo. kunena kuti kodi mukozo nikonzekeresa kwanji kuigwabulo kuti kwabulo kamaza chitika mazazipeze kuti muli dingu muli kwabulo.
I even continue preaching today. I'll be preaching about 666. How can we get rid of this 666 coming?
But people
but here the Bible is saying everything in the Bible is Christ, and Christ is the subject of the message.
Bible Christ.
So we have to preach Christ, the only upright, the only perfect, the only holy one of God. The other thing, the last sentence in the book of Job chapter 1, it says, and a huge evil.
There
is nobody who can excuse evil in himself, but Christ alone is the only one.
But
there is nobody who can excuse evil in himself, but Christ alone is the only one. Christ is the Holy One of Israel. God is pleased with him. He's the only one that treats evil.
Yes, Christ, amen, enjoy our Israel. Amen, you, yes, we are among Amen, I'm a converted among Amen, the other half of
the last text that we have the last chapter is Job chapter 3, verse 1 through 7.
Chapter 3, verse 7.
I will start reading 3 verses and brother John follows suit.
Let us read my verse about Mosadan.
Job 3, verse 1, 2, 3 says, after this, opened Job his mouth and cast his day. And Job spake and said, let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, there is a man shall
reconcile. Litaika tsiku lobadwa ine, ndi usiku udadiwa imanae mwana wa mamuna.
4 and 5. Let that day be darkness, let not God regard it from above, neither let the light shine upon it, let darkness and the shadow of death stain it, let a cloud dwell upon it, let the brightness of the day terrify it.
Verse 4 and 5. Tsimulija likale ndima. Mulungu asali. Tsimulija likale ndima. Mulungu asali funse mwamba. Ndikuunika kusali walile. Ndima ndi mthunzi wa imfa. Ziliyese lau lau. Mtambo ulikalinde.
Six and seven. As for that night, let darkness stay upon it, let it not be joined unto the days of the year, let it not come into the number of the month. Seven. No, let that night be solitary. Let no choice voice come there.
Verse 6 and 7. Usiku uja ndima weni weni mgwere. Usakondwele mamasiku amchaka. Usalowe mchiwerengero cha miezi. Ha! Usiku uja ukare chumba. Kuimbira kukondwela usalowe mene mwemu.
So here you can see that Job fasting the day that he was born in this world.
Sonabo mukoza kuona kuti Yobu akutemberera tsiku limene iyeyo anabadwa mdziko ili.
Which means there is no glory in the day when he was born.
Ndimene ndikutandauza kuti mtsiku limene iye anabadwa alilipeso ulemu.
Christ, when he came into this world by birth through the Virgin Mary,
pamene Kristu anaonekera mdziko ili mwana mwali Maria,
he never won from that Virgin Mary as the sacrament that was to be preaching and depending upon the birth of Jesus Christ.
Sekutitu anabadwa mwa Maria tsiku limene lero kuti chikhale ngati kuti ndiyemba imodzi ya uthenga umene anthu tikhoza kumawulalikira poyang'ana za Yesu Khristu.
The only reason of going through the Virgin Mary is only to communicate with the people so that he should be a real man.
Chifukwa chenicheni chimene iye anabadwira mwana mwariyo Maria ndicholinga chake china chomera kuti akamunikizane ndi anthu kuti akakhale monga munthu weniweni.
So as the church of the erect, the ecclesia, we are to preach about the death of Jesus Christ, not the birth of Jesus Christ.
Ndiyetu monga mpingo wake wa Khristuyo tili pano kulalikira imfa ya Yesu Khristu ngati tsiku lokubadwa kwa Yesu Khristu ayi.
For example, we are close to the month of December. You see congregations, denominations busy celebrating the birth of Jesus Christ, thinking like it's something before the eyes of God that we should be establishing as the sacrament of the message to preach.
Mwachisanzo, muone tikayandikira mwezi wa December, muona tu anthu ambiri akukonsekera kusangalala magulu azipembedzo kumakonza maphwando, kusangalala, kukhala ngati kunena kuti tsiku limene lili Mulungu analidika, ndicholinga lina kuti anthu azililalikira kuti ndiye munthu wa uthenga.
We have only one message that Christ has given us is preaching about this death. The only way for us to be saved, the death of Jesus Christ.
Komabu isatini ndi uthenga umodzi wokha umene Khristu anatipatsa ndiye olalikira za imfa yake ya Yesu Khristu. Chifukwa ndiye nthawi imene
are celebrating or preaching the best. Their doctrine is thinking right. The birth is something very vital and more important than that, the death of Jesus Christ.
Kumaru mwapeza kuti magulu ambiri azipembedzo amakhala bize kulalikirana za tsiku lobadwa, chimaoneka zonena kuti chiphunziso chawo ndi utumiki wawo unayima pa tsiku lobadwa la Yesu Khristu.
But the Bible says, in all the way Job said, he never sinned against God.
Komatu akabhaibhuli kulankhula pa nkhani ya Yobu kunena zonena kuti muzonse zimene anayankhulazo Yobu sanachimwire Mulungu.
So how come Job never sinned against God in whatever he spoke if Job is the picture of a man in this world?
Ndeno zikonza uthenga bwanji kuti Yobu mbuya zoyankhula zake zonse sanachimwire Mulungu ngati Yobuyo anali chithunzi cha munthu okhala mdziko lapansi.
Because if Job never sinned against God, but there is a scripture in the Bible, that is from the book of Romans, that says, for all our sins and fall short from the glory of God.
Mutsaiware kuti kuli mawu mbuku lalo pa chapter 3, imene amanena zonena kuti pakuti anthu onse anachimwa anapereka pa ulemerero wa Mulungu.
So, Bible says, all sinned. All fall short, meaning there is nothing, there is nobody who is holy, but the Job, Bible says, he sinned not, meaning it's Christ, the only one who never sinned before God.
Chifuwa, akamane na kuti onse anachimwa, sabu kwa wabu mbeleko, ne kuti onse anachimwa na apele wena pa ulebele wabu mbeleko, senza kuti pa ipe nga kare mtu mmoza, nga kuzokala wabu mbeleko, kapena ndio ole kulongoresa mulungu ndiye kuti apa mena akulankhula nkhani yayo kumwe akulankhula zayo buyo kukhala chithunzi-thunzi cha Yesu Khristu amene amakondweretsa mulungu
there is nothing good in that
mulibe chabwino mwa ife
it's only Jesus Christ who is our salvation
Yesu Khristu yekha amene ali chipulumuso chathu
he is our redemption
ameneyo ndiye chiwombolo chathu
he is our justification
ameneyo ndiye chilungamitso chathu
he is our sanctification
ameneyo ndiye chiyeretso chathu
he is our redemption because he bought us with his own blood
ameneyo ndi chiwombolo chathu chifukwa chikumana kuti iyeyo akatigula ndi magazi ake
without his blood then it means we are unredeemed.
Popanda lumwanzi wake ndiye kuti ife tidakalimwa kakolo ndife osawomboledwa.
He is our justification, which means we have been found unguilty before God because of him.
Iyeyo ndiye chilungamitso chathu kutanthauza kuti ifeyo timapezedwa wolungama wosachimwa pamaso pa Mulungu chifukwa cha Khristuyo.
He is our sanctification, which means that he purifies our guilt, our sins, our dung, and make us holy because of him, not because of us.
Iyeyo ndiye chiyeretso chathu chifukwa chonena kuti iyeyo anachipanga ife kutiyeretsa kutikonza kotero kuti ife timapezedwa olungama kapena kuti oyera chifukwa cha iyeyo osati chifukwa cha ife ayi.
He is our salvation, which means he saved us from death and gives us life.
Iyeyo ndiye chipulumutso chathu chifukwa chonena kuti anatipatsa ifeyo moyo anatichotsa ife kuifa ndi kutipatsa moyo.
Christ is our right.
Yesu Khristu ndiye moyo wathu.
Without him, we are dead before him.
Popanda iyeyo ife ndife akufa pamaso pake.
So because of his salvation is by grace and grace alone.
By chichi pulumuso ndi chisomo chokhabasi.
In which Christ is Savior, the Redeemer, and Justifier of his own events.
Tikulalikiratu za Yesu Khristu, mpulumusi, muomboi, mulungamiso wa anthu ake.
Without him, we are unredeemed.
Popanda iye, ife sowomboledwa.
Without him, we are unjustified.
Ndipo popanda iyeyo, ife ndipo salungamisidwa.
Without him, we are unsanctified.
Popanda iyeyo, ife ndipo sayeretsedwa.
And without him, we are unsaved.
Ndipo popanda iyeyo, ife ndipo sapulumutsidwa.
No word, no decision. But Christ and Christ alone the crucified one.
Sinchito, sinchisango chako, ai, komatu Yesu Khristu obachikidwa ekhayo.
Christ is our salvation.
Yesu Khristu ndiye chipulumutso chathu.
Job is the picture of Jesus Christ.
Yobu ndi chithunzi-thunzi cha Yesu Khristu.
The Old Testament, all the books in the Old Testament speak about Jesus Christ, the only Savior of his own people.
Mabuku onse a mchipangano cha kale amalankhula za Yesu Khristu mpulumutsi wanthu ake.
If it is not Christ, then there is no gospel.
Khristu ngati palibe Khristu, pomwepo palibe uthenga.
If it is not Christ, then
ngatino palibepo Yesu Khristu ndiye kuti kuno tingoleka zimene zototezeka panga zinthu zina.
The congregation without Christ is just a den of marketers.
Mkumano kapena kuti msonkhano wa anthu popanda Khristu umenewo umangokhala kuti ndi nyumba ya anthu ogulitsa malonda basi uchita malonda.